pilotet ut i år Etiopien Boeing 737 Max 8 GW-38 lafdaykani akagabasa ay harabay akumre fullo durret sanittim nejenneti pilotet ut nakad yurisul lafndofne wan hedutul jaban wanu fidandane korono tanamallet jurani gabas hakto kubayt jira minister geji Etiopia ti wana gamma argadunyatime Mukhtar Jamalin Nuerk
Balat iyara bitote satuk. Iyara Etiopia, Boeing, Ibaturbaf Sodomitorb, Max Sadet Irretidakabin, Welkabate, Minister Gejiba Guyahar Takana Ibsa Kenneti Ninjira, Ibsa Minister Gejiba Kenne Nille, Odepanon Sanduka Gurrachake Setti Galmaheti Nin Argami. Balalistoni, Iyari Chakata, Kadelfama, Boeing Itin Hordofaniti Nin Tohachudaf Iyali Jabata Sanille, Oso Itin Milkain Hafusaniti Akeke. Ademsa Koranakana, Sadarka Idila Adunyatin Hojira, Wechu Keseti, Labani America, National Transport Safety Board Jedamu, Ogesota Kurajaha Ol Hammatefi, Ogesoni, Korana Balat Iyara, Biya Faransaifi, Ayensi Webina Genna, Aveshini Gamta Auro Parale, Welitibhanitin in Garit and Imichikun Koratamatin in Turudubatan, Dima Korana Balat Iyara, Max Saditkana, Olantumadan Kange Gesatin in Ture, Minister Gejiba Topiati, Director of Korana Balat Iyara Tausakan Dubatan, Minister Gejiba Adde, Dagma with Mogos, Odefanolen, Ragasan Dukagura, Chaki Statigal Mahani Argamanile, Kapti. Kaningarsi Sudan, Sabahimale Idil Adunya Fibi Yakesa, Hatha Ifsakanaf Walitik Abamef Dubatanit in Injuru.
And then ya Auroplanu, yes Anna, Waim Valid.
Ayariti Warak Araga, Serak Abesa Balali U Sadan Desi Sukank Abutau, Balaliston Nisi Gaumsa Balal Sisu Itti Dandaan, Kank Abanta Ufi, Ragak Orano Gaumsa Kank Abanta Udubatan. Tayarichi yero balalira turetti hala nagafi sirritti sarara kenna mefirra balali u kanisa dandesi surra kature ibsamera balalistoni ademsa tayaricha toachuf dandesi sujedame dabata omisha kenna me hordofani tayaricha toachuf irdeddebiani kayalan taus tayaricha toachu dadabusani Korana sadar kadura kanarra la la mejira.
Gafilet abbile sabahima gara gara raka efille, ministeri tina adde dagmawit mogosifi, direktari korana balat iyara, kolonel amdiye ayyaliw debi kennanitin injiru. Adem sabenya namoto lubbun sani darbetin welkabate gama abba halangabi yettitin. Bura seratin karra watamutau kan dubbatan adde dagmawit hojilen hojjataman amansisa fi abdachisa taulle ake kanitin injiru. Dandetti dan welkabate, umnejabatuk indominan uwelin hojjate. Giddugalumma tokko malee walabumma daanille hojjetaatiniin turre kan jedhan kolonel amdiyya ayyaalew ragaan sadarkaa jalqaba amma bahe kuni hojiin bal'aan kan irratti hojjetame jedhaniitiin injiru dhimma amanamumma ragaan kuni Boeing biratti qabuu fi balaan xiyyaar Max 8 dhaqqabe tari kan qaama alaarraa uumame iyyoo ta'e hoo waan jedhuuf gaafii gaafatameef kolonel amdiyyeen deebii kennanii jiru
abran indasarraan Boeing adellam Inya sila NTSB no munasibo, ke NTSB gano babzanyo misara, Boeing NTSB amakari no.
Kawalin hojjan no Boeing emiti, kanuti adoy no, imma NTSB ti. Isa walin hojjan na heddum minan, Boeing ammo, gorsa NTSB ti. NTSB ammo, kan walin hojjate. Hojigarit an walin hojjan ne kan ammo, kanirati wali galli. Akkata ini amanna, gama kanan yan nikabnu kanuma, gama bratin ammo, balanti yara kana, gama kama alatin, kam brata umala yada jadamif, koranna sadar kake na jal kabakana, data sake sati, homa narganne, isakana, jala sarar retin dubbachu nidandina, homa yu narganne, jadam, kolonil amdiyin. Koranna taasifamikana ke sati, kalletti len, yada gursa nagena leken namu, ade daguma yutu dubbatanit ninjuru, Kesatu, akata koranna ankuni mullisen, rakkonti yar Max 8, oso balali u, funyanin lafatti gadidul ulun, rakkote etinin koranna kana kesati addabafa mulle dubbatan. Halu makanan, Boeing, Max 8 in Davis etinin, killen sarratu ol basu unduratti, halana genne isa, tohanna sadarka rakko kana umanifi kannem birorratti, kamule dimmi ilalu, abboti ango aveshino tafi dimma balali ratti, Walin hojjechuu akka qabaatullee yaada gorsaa qorannaa kanaatiin dhihaatu addee daagmaawis dubbataniitiin injiru. Adeemsa qorannaa kanaa keessattillee qorannichi kan kanatti xumuramu osoo hin ta'in kan itti fufu ta'uu kaasan.
Ihee preliminarii wayim yemajammariyaa darajaa riport na unji. Yemacarashaa final riport aidella.
Kun gabaasa sadarkaa jalqabaati malee kadhumaa miti. Qabxiilee dhugaa ijoon kan irratti ilaalame ka bu'uuraa yoo ta'u gabaasni inni dhumaas hojjetamaa fi dilaa addunyaatti waggaa tokko keessatti akka bahu eegama. Gabaasni sun guutuu ta'ee حالك انداين كبوتا
جباس راديو سجل امريكا تفك انداي مختار جمال فنفن الرهن.